yere nantena
nantuba
makafly tetebo maskanti si makafly
najua wewe wanipenda sana lakini sijakuchukuza bado nimependa nipe muda najua wewe wanipenda sana lakini sijakuchukuza bado ningependa nipe muda
skiza basi baby girl shoot me na bell tunarojea sipendi kukuona uko hoi mina choka mbaya kuwa kama goi goi still very yes copy my man bada muda tufungue champagne poza moja wache kuguma subiri muda kirembo sana
long time nipo street na hustle nipo na wenangu na demu kwa hapo hapo anakuja na nipa barua yako ichukua man yapa barua yako nikajua ladha yana nomba kasi nikajua ladha hii na musu chasi kucheki kumbe barua ya mapenzi how we doing what's up I love you boy
najua wewe wanipenda sana yeah, lakini sijakuchukuza bado nimependa nipe muda najua wewe wanipenda sana lakini sijakuchukuza bado ningependa nipe muda
kikubwa nipe muda sio kama sijakupenda nipe nafasi nitakufunda
yeah just a little bit
yes in my life you change
you can feel
that you are siku zimepita wiki na miezi usikache school kama baby candy makopa kopa yatajaa kichwani kama nikigundua hauna mwingine hani pia mini star kama QJ afueni damn tu kama baby J so vumilia najua kutafurahi tutafunga pingu kama Sharos na Jafarai
wewe wanipenda sana lakini sijakuchukuza bado ningependa nipe muda najua wewe wanipenda sana lakini sijakuchukuza bado ningependa nipe muda
Napenda tuwe kama jina dida Tufunge pingu na pia tupate faida Ustari gita kuwa tushwali Takuwa pamoja kapeni na daftari So goje kwanza nipate mawazo Hata kinkosea mini jiwe nini chanzo na Mambo mazuri ayataki haraka Goje kwanza wazaza tupe baraka Tuwe kama Zed na binti kiziwi Ama Edo na Josephine wako wawili Jua kuwa na kupenda kikweli Domana SMS na kutumia visuri
Najua wewe wanipenda sana lakini Sijakuchukuza bado ningependa Nipe muda Najua wewe wanipenda sana lakini Sijakuchukuza bado ningependa